Bueno. Hau kweli uko wazi, haujifichagi, usipiki chopanzi, mzinga konyagi, warembo ape zanzi, na maji kwenye jagi, wapunguze stress, kisha nope steam wakini hagi. Mgundo mpaji, kanipa kipaji, wanawuja nkai kimi, wanakuta sinyamazi, yani warembo na kazi. Enesi na zanzote watu wazima, kuna dogo kumtuma mandazi. Nalala na mchuchu, namka na supu, meamka tajiri, lilala kapuku, lizima na nguo, meamka mtupu, kitandano, toto na lia kama kasuku. Okay, mimi na pombe kwenye red cup, nukimbia unyonge chapo, menipala mia papo, sone bado tupotapo, is only blessing. Naona aina haja kukiclose, kiki happening, ina endi angeli, kwa pata ni chaneli, nyumba hii hayuzwi, ogopa matapeli, vibopa na kanseli, na maisha ni traveling. Tunenjoy thug life, tupaki makaveli. Unapanda kitandano, mevanguo na mana gani, akiri ya kuchimba chambo kwenye lami. Hapa ukija kichwa kichwa, maruli tipo tipwa, kuna pombe na madem, na vitu vimepikwa pikwa. The sauce nenda kitchening, everybody listening. Tashindo chochote bas, nomba njo nipe mi. Huu nenda gardeni, dinyo kikolea, panona wakala wengi paka spifa kutolea. Oh yeah. Na usije sema watu ameiba, wakati na usha kula vya watu umeshiba. Wengine kile zao ni fiatu, utapigwa. Utakutua upepo, yani kama pancha utazigwa, yani utapigwa. Hata ni makofi na makabari, tenaje home na dereva kaisha lewa chakari. Sije mkapata ajali, mpeni vitu vikari. Belea alewi wanafungulie safari. Na tulewi kwa sababu ya stress, kwetu asara roe shima na batana na cash. Jicho nyanya butazama my first, hapa kuna kucholana ka Ronaldo amekutana na mess. Yes, minetaji company, mtoto moja wastani, grim paka maka, fututoke kitandani. Hapo kifo tacho ni kutia mpira kamari. Ukiona umetengwa basi jua ujichanganyi. Fanya mtembeze shuka kutakucha, mana fisi leo na polala kuna bucha. Pale askali kasi mama kuna pusha. Ukisikia blessing tayari zinashushwa. Mwambie bouncer asilete nyama za sambusa. Pambane mana kuna baby mama zijaguswa. Aone huko vimini na fana vinashushwa. Kifatacho kupambana tunarushwa. Macho zigi zigi za niga za wizi wizi. Baby yuko na mi, yani kujigi jigi all night. All right, all right, all night, all right. Oh. Hahaha. Hey boy. Yuhi misi naga swaga kabisa.